Igbosongs.com. Ọzụlọ ọnwa na-abọ, kwụta ụgwọ wee kwuru okwu. Ọzụlọ ọnwa na-atọ, kwụta ụgwọ wee kwuru okwu. Ọzụlọ ọnwa ịnọ bụ, kwụta ụgwọ wee kwuru okwu. Ugbo ị na-anụwo nu m, Eleka wee kpọbụ Okechukwu, Chukwu na-ekwe n'ịmụ. Nke enwe bụkwa ọnwa na-anọ, ngwachekwe ka m bulu abịa m. Mbulu abịa m, tinye m ego ndị lelele. Egwu m wuru, Okechukwu wee kpọrọ Eleka, Eleka nza Igbo. Eleka nwanne m, aja gị nwa akụ okweni. Kedu ka m mụ ya eme, ị bụkwa n'ife ọkọ na-eme.
Ọkọ adịla mma ma nta,
egwu m wuru Igbo. Eleka wepụ di ya, mba na-abọ wee buru omebe. Igbo, egwu m wuru. Mụ nwere ogwu nwoke a na-akpọ Jale, Jale Jale Mbose Enugu. Igbo, ịgba m wuru. Ebe Chali na-ejide Eleka, Okechukwu wee wali ọsọ. Mwepụ n'obi jiri bịaba, ịbụkwa n'ebe ọkụ na-eme. Ọkụ nyiri obi jiri bịaba, ka obu wee Eleka nza. Ịgba eyiye, Chukwu m wuru eyiye. O wee gbuzi anya bụ mma, mma bụlụ n'isi Chali. Nchi m wuru eyiye, egwu m wuru eyiye. O wuziri ya bụ mma, mma bụlụ n'isi Chali. Chali wee jebe ire, ịbụgokwa ife ọkụ na-eme. Ọgụ adịla mma ma ncha. Okechukwu wee tire mkpu, mmewu onuchi mgbu. Ewu onuchi mgbu, ewu onuchi mgbu. Ewu onuchi mgbu, ewu onuchi mgbu. Ewu ogwene m Chali, ewu onuchi mgbu. Ewu ogwene m Chali, ewu onuchi mgbu. Na kedu ka mmụ ya eme dị, ewu onuchi mgbu. Emeketa ọwali ọsọ, ndị mmadụ wee chụwa n'ihe ọsọ. Igbo, ịbụkwa n'ebe ọkụ na-eme. Ejidela Okechukwu, mmụ agwụlụ wee kụgbu eje. Egwu m wuru eyiye, ịgba m wuru. Ọgụ wee ihe isi Chali, ikwuwe isi Okechukwu. Ibugokwa ife ọkụ na-eme,
ibugokwa ife ọkụ na-eme.
Ọgụ lele,
ọgụ wee ọgụ adịla mma ma nta.
Ọgụ lele,
Igbo, ọgụ wee ọgụ adịla mma ma nta.
Echi m wuru eyiye, echi m wuru eyiye. Alele ka m na-ebe, egwu m ka m na-eti. Echi m wuru eyiye, Igbo. Ewu onuchi m wo, Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m. Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m. Ewu onuchi m wo, ewu onuchi m wo, Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m. Olise na-ekwe n'ime ewuwe m. Egede ka m na-eti yo,
Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m.
Akwa alele ka m na-ebeli ji,
Olise na-ekwe n'ime ewuwe m.
Olise gị ka m na-agwo,
Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m.
Igbo ajọka kwa ndo,
Chukwu Olise na-ekwe n'ime ewuwe m.
Ndụ mụ rere gị n'aka o,
Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m.
Ibi ikwulu ka mụ na-emere gị,
Olise na-ekwe n'ime ewuwe m.
Njereke njeje nje iwe nje,
Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m.
Ọkụjele ka mụ jihe ti na-ewu o,
Olise na-ekwe n'ime ewuwe m.
Ịgba na-ekwe n'ime ewuwe m, ịgba na-ekwe n'ime ewuwe m. Ewu onuchi m wo, ewu onuchi m wo, Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m. Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m. Ewu onuchi m wo, ewu onuchi m wo, Chukwu na-ekwe n'ime ewuwe m.
Nekwane mụ nekwane bamuwo, nekwane mụ nekwane bachukwu, nekwane mụ nekwane bamuwo, nekwane mụ nekwane bachukwu, nekwane mụ nekwane bamuwo.
Ekele ka mmụ n'ihe ga, Ololoko ngwa mgbo. Egegeke nge iwe, egwu mgbo koko. Ezo were ka mmụ na-eje o,
nekwane mụ nekwane bachukwu.
Jefo chido kafe, Jerako ka mmụ na-akpụ.
ọka akọ dị na nwa
esi owere ka ndị seje o
dọkịta ọsọ obi ọra ye obi ọra chukwu ugo jakele ezi abaka ego nna ọkwa ka ndị seje o esi m kele nna gị ifude n'isi ife dị chukwu ugo jakele ezi abaka ego wa nna m n'ezi abaghị nna ọkwa ka ndị seje o ifu dọkọsa mmerụ ọnwa na-etila ọla n'ogidi ọnwa ogidi gakene ugbo na-etu n'ili gị ọnwa ọnwa na-etila ọla niile kelekee iwe dọkịta ndụbụ isi aka na-ekwu ojii nna ka ka mụ na-akpọ nwa igwe aka na-ekwu ọra ukwu ka nke seje o ifasolo ama obie ichiechi ganụba aba aga n'aka ndị seje o ndị ọma ka mụ na kpoo efukọdị abụwe abụ nwa echeta nna na nka ka ndị seje o ebele nwe otuwe ome nke ahụrụ anya aba aga n'aka ndị seje o imesi ike chọrọ oime oime
oime
oime
oime
oime
oime
oime
oime
oime
oime
imesi ike chọrọ oime emeka mọgane ibelie nna ọbade ọkwa ọka ka ndị seje o nze anza nwa osu obuzuru arụ n'ọka bịagene ọkwa ọka ka ndị seje o chefu ntu oyi nwa okoyo okwula ọla n'ihide gagene abatete ka ndị seje o nwa mụrụ na mma na abatete ọnụ mụ na-ekedo oime
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 music@ibosongs.com